I'm just choked, man. It's bumming.
Bro, it's not true. I can't change it, man.
What is your word?
Wizi flani niko area na bisha. Niko maji na kiduku bado na bisha. Tunapoma ops na Sunday tuko kanisa. Sita kikesi wei tisha bili yangu talipa. Na hii ni hit design tunakatika. Wa tunasip maheni kabla ifike saa sita. Nina grind paka network fike mpita. Nina grind paka network ite mpita. Siwezi fit in kuwa mwere, I can't blend. Siwezi turn out kuwa gay, I can't blend. Unafanya lip sync kuko TikTok na hutrend. Guess what, una sura, una aga huta trend. Fuck the industry, it don't make no sense.
Fucking
wanna pick my fakes over the realest from the ends. Wanna pick my snakes, wanna kushow in a depend. Fuck them all, either way, we gon' make it out the trench.
Either way,
popping out, nimedunga mtumba yo. Kabla nipate ganji, mni check it tuna chromes. Walden out, manzi yako na ni hound. Ana ni lola, ni kama me fall in love. Sat on benches, look like all the scouts. All these niggas tryna bend it, tryna fake it for the cloud. Ayy, from the trenches, aye. We just coming out to the grind. Pack a bank account, jay is on my dog. We see flani, niko area na bisha. Niko maji na kiduku, bado na bisha. Tuna pop my ops na Sunday, tuko kanisa. Sitaki kesi bei, tisha bini yangu talipa. Na hii ni hip, design tunakatika. Tunasip my hand, ni kabla ifike saa sita. Nina grind paka network fike mamita. Nina grind paka network fike mamita.